Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Nimuje no kurubuga rwacu rwa internet www.wazi3@akadomo radio yacu www.akadomo.com maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ubuskuti bwatangiye mu Rwanda mu 1940 ariko umuryango w'abaskuti mu Rwanda ASR nkuko tuwuzi muri iki gihe wavutse mu 1966. Uyu munsi turaganira n'abayobozi bawo by'umwihariko ku kamaro k'ibigo bya giskuti byo guteza imbere icyaro Centre Scout Rural de Développement mu Gifaransa. Uzaba umugabo Virgile toteme ya giskuti ni Fakocher ingénieur ni komiseri mukuru wa ASR. Rucyahana Viateur, izina rya giskuti Bélier Résolu, ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nawe giye ubakiriye ndi Thomas Kamirindi, Ronald Joyeux. Ariko mbanje kubifuriza mwebwe mwese nshuti z'ijwi rya Amerika, by'umwihariko abayisilamu, mbifurije umunsi mutagatifu muhire w'igitambo, Aid al-Adha. Virgile rero Fakocher ingénieur, uraho neza urakomeye?
Mwaho kamwe ndi Bélier umeze neza.
Ni Ronald Joyeux.
Oh, Ronald Joyeux.
Unyitira dije na Rucyahana Viateur Bélier Résolu. Bélier Résolu uraho neza urakomeye?
Mwaho kamwe ndi wese.
Mwembi ndabashimiye cyane rwose aka kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mubwire abari abakurikiranye ni radio ibyo abaskuti by'umwihariko ukuntu umuryango w'abaskuti ufasha icyaro gutera imbere ariko mu rwego rw'urubyiruko. Maze rero navuze imirongo ibiri gusangira kuri ASR, dutangirire twibaza ngo ubu ngubu abaskuti bahagaze gute? Ni bangahe mu gihugu? Abakobwa ni bangahe b'abaskuti? Abahungu ni bangahe b'abaskuti?
Ubu ni bwo turimo gutangira ibarura kuko hari hashize igihe nta barura biri bufite ibikorwa.
Yego.
Ariko uyu munsi imibare dufite, ikigereranyo dufite, ni uko mu Rwanda hari abaskuti 38. Ariko kubera ko aho ibarura riherukira gukorwa ntituzi ngo abahungu bari bangahe, abakobwa bari bangahe. Ariko kuko buri gihe tugerageza kugira ngo tugire imibare iringaniye y'abahungu n'abakobwa, twavuga ko abahungu ari nka 60%, abakobwa bakaba 40%.
Mu baskuti tugira n'abana abaruveto. Ubu ngubu abaruveto bo bameze bate mu Rwanda?
Abaruveto n'ubundi turabafite bari hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 12. Ndetse dusigaye twaranabahaye n'akazina kajyanye n'ikinyarwanda. Iwacu tubita abatoni.
Abatoni.
Ubwo rero imibare nayo ni nk'ibyo nakubwiraga. Turacyarimo gukomeza tubarura kuko umunsi ku munsi havuka amatorero mashya, amayinite mashya. nagucyo uyu munsi ntago naguhi mibare irezatse ariko barimo kandi navuga ko ari nka kimwe cya kane cyabo ngari 38 tubara
turibanda muri iki kiganiro ku baskuti bo mu cyaro ese abatoni nabo mu cyaro barahari bahagije umubare ushimishije
nego umuntu yavuga abaskuti bo mu cyaro ariko cye n'umuntu yabitandukanye
yego
uko abafitaga abaskuti bo mu cyaro ni abantu wenda babaga baracikije amashuri cyangwa batarayagezemo nuko uko twabivugaga uvuze abo mu cyaro ushaka kuvuga nawe mu mujyi
yego
ariko mu cyaro nyine amashuri yagezemo abaskuti mu cyaro barimo abacikije amashuri nabo barahari n'abizaringaniye barahari n'abize n'abari mu yisumbuye cyane barahari ubuskuti busabwaga kera bwo mu cyaro n'ubungubu biratandukanye
noneho rero kuri aba baskuti bo mu cyaro hari ibigo byabo biriya centre scout rero de development nasomye ko mu minsi ishize ASR yabonye inkunga ya PNUD cyangwa se UNDP ifatanije n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mwabonye inkunga yo guteza imbere aba baskuti bo mu cyaro muri izi centre zo mu cyaro mu magambo make imishinga yo kubateza imbere imeze ite niyo ntwererano
urebye muri iki gihe nabyo ntabwo bimeze nk'ibyo hambere kubera yuko urebye ibyo bigo byacitse intege ibikora n'ibikeya ariko bireze nyine tugereranyije n'icyo ngicyo UNDP yabitewe n'inkunga na RGB
yego
ubu turashaka guteza imbere cyane ikigo cy'urubyiruko cya Nyiragondo mu karere ka Musanze hanyuma n'ibikiri ishiri aho izo muri komune ya Nshiri imwe mu bumwe muri Nyaruguru bo babikora neza nk'uko bakoraga mbere
yego
bigisha urubyiruko imyuga yo kubaza kudoda kandi bakabagira ku isoko ry'umurimo ubwo rero hari n'ibindi bikora
ariko
twashatse kugira ngo ntibajye n'ibindi bandirireho muri ibyo bigo byacu
imyuga se biga ni iyihe kera nari nzi ko bigaga kubaza kubaka n'ibindi ubu ngubu biga ibiki muri biriya bigo by'urubyiruko
biterwa n'ikigo nanone uko gihagaze urebye nibyo ngibyo tuzajyamo
yego
bo ni ubudozi n'ububaji ariko hari ahandi bakora ubuhinzi ubuhinzi bw'imboga ubuhinzi bw'imyaka isanzwe bitewe n'uko nanone ubuhinzi mu Rwanda bwavuguruwe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi yego
wena no wani gatele kugira ngo ikigo cy'ubuskuti kigamije iterambere ry'urubyiruko gifitemo imyuga gikora tugendera no kubanza kureba inyigo yaho batuye nk'uko yarabivuze harimo bimwe byagiye bicogora ariko nibaza ko turamutse turi ahantu haturiye ibiyaga ubu ndavuga wenda mu bice bya za Rusizi hafi y'ikigo mu bice bya za Bugesera ahari amayinite y'abaskuti hafi ya Cyohoha ntabwo byabura nk'uko habamo n'umwuga wo kuroba tukabafasha kuwugira umwuga nyine bakabikora kinyamwuga tukabashyira muri koperative tukabafasha kubona amasoko ku buryo tuvuga ngo hari ahantu bavuye hari aho bageze ibahangiye umurimo uzabafasha kwibeshaho
ubwo rero ni ukuvuga ko biri mu bitekerezo
bimwe biri mu bitekerezo
yego
ariko hari n'abasanzwe bakora hari abakora hari za siterizi zigiye zifite amasiterizi atandukanye cyane cyane ay'ubuhinzi n'ubworozi kandi ngira ngo iyo umuntu avuze ikigo abantu bumva amazu bakumva n'abantu bakoreramo n'iki ntabwo ibigo byose abaskuti bose bakora
bakorera mu cyari ko batuti ibigo bakorera ariko yuko niba hari umutwe w'abatuti ukorera hanga hari abakora ubuhinzi hari abakora ubworozi bw'amatungo magufi baba bana twaba tuvuga babatoni nabo bakabatoza korora itungo turinganiye kugira ngo kuko urebye icyo dushaka ni uko umutwe uto mu gihe kizaza aze bafite umwuga akora afite icyazi yatojwe akiri mutoya ndetse n'ibyo biga mu mashuri bagashyiramo ubuhanga n'ubumenyi bize mu masuti bakoze mu masuti kuva mu batoni mu nkesha mu bahizi b'ingenzi n'ibyo bice byabyiciro by'imyaka byo hambere twavugaga abaeteri abarukiye nuko twagerageje kubishyira mu kinyarwanda.
Muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatumirwa uzaba umugabo Virgile Fakosher Ingenieur ni komiseri mukuru wa ASR umuryango w'abaskuti mu Rwanda, na Rucyahana Viateur Bellier Resolu komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Turaganira rero ku buzima bw'abaskuti mu Rwanda nuko bagomba kwiteza imbere bakaba urugero mu muryango nyarwanda. Kuri telefone dufite Ndikumana. Ndikumana we?
Mwiriwe mwiriwe.
Wiriwe neza. Uzanye bakwe rwose ndagushimiye.
Yego cyane.
Uri hehe Ndikuma?
Je ndi Dar es Salaam muri Tanzania.
Yego.
Yego cyane. Nabo mudamukize umutumire.
Ni babiri. Barakumva.
Bose yambu cyane yambu. Ndi mu rundi bikonde baramutsa cyane.
Yego.
Nagomba cyifuzo cyanjye n'ikibazo cyanjye kuri abo batumire.
Yego.
Ahubwo uwo mushinga bari basanzwe bafite wo kugira ngo bakomeze ibikorwa ku baskuti ahubwo baratevye abandi ahubwo baratsizwe abandi baramaze gutanguza njyewe nsenga mu kigo cya Gatulika ino muri Dar es Salaam. Barakotiza udufaranga ku minsi yo kuza guhurira ku ishengero y'iminsi yo gusenga bakotiza udufaranga duke bakaguramo amatungo mu minsi nk'iyi minsi bagenda gufyatsa amaburoko sima bakagira udufaranga udufaranga bagafashanya kugira ngo bashobore kuba umuntu apfuye n'ibibazo agwaye cyane afite iminsi myiza nk'iminsi y'amamariyaje kugira ngo bafashanye ari nk'ubundi ashobora kugira izindi ngorane zitandukanye zitunguranye bashobore kumufasha. Ahubwo nasaba ko mu Rwanda ahubwo baratebye cyane nibazamure uyu mushinga bari bategereje nibazamure bari nyuma y'amajyambere nibazamure kabisa.
Ndikuma ntabwo mbasubiriza ariko barakwibwirira gusa ako nagira ngo twumvikaneho abaskuti mu Rwanda ntabwo ari abakatolika gusa baturuka mu madini yose.
Inaha muri Tanzania benshi nakujyana n'abakatolika kabisa.
Ndikuma ndagushimiye noneho reka bagusubize nimba koko batinda baratinze mu bikorwa byabo. Urakoze cyane.
Sasa murakarama.
Nawe urakarama rwose. Niko Fakosher Ingenieur na Bellier Resolu uyu Ndikuma ati mwaratinze mwamwumvise
Ndikuma ati twaratinze ariko umuntu atinda bitewe n'igihe yateganije kuzahagurukira urugendo ngo ntabwo byari ngombwa ko duhagurukira rimwe n'abaskuti bo muri Tanzania ubwo buri muntu aba afite ibyo yateganyije buriya nicyo cyari igihe ahubwo yatubwira tukazongera kuvugana urugendo rugeze hagati agatubaza niba rwaragenze neza. Wenda igitekerezo kimwe namushimira tubwire n'icyo gutangira gushishikariza abaskuti kwishyira hamwe bagakora utunina ariko nabyo n'ubundi biri bizajya byunganira ino mishinga kuko naho umushinga utaragera tugatangira kubatoza kwizigama ku buryo n'igihe nta yindi mishinga izaboneka kuko ntabwo buri gihe tujya tugendera ku mishinga y'abaterankunga nabo bakaba bashobora kwishyura amafaranga hamwe niba ari batangira kuri utwo tworoheje inkwavu boroza abatoni
abinyesha bakorora ihene kubera ko bigiye hejuru bashobora no kuzicunga. Ni igitekerezo cyiza tubwiye gihuye n'ibyo twateganyaga kandi tuzabishyira mu bikorwa. Ikindi umuntu yakongeraho nk'uko twibukije reka nifurize umunsi mukuru mwiza w'igitambo abasikuti bacu b'abayisilamu.
Yego.
Kuko nyine nk'uko ubivuga twebwe dukora n'amadini yose twakira urubyiruko ruvuye mu madini anyuranye ukabafasha gutera imbere mu bushobozi bwabo bafite n'iyobokamana ryabo. Ariko kandi gukererwa umuntu yavuga gutyo kuko ntabwo ari ukurambira umuryango w'abasikuti mu Rwanda wenda ubonye iriya nkunga y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kuko no muri 2015 bagumanye inkunga kwandika dushyiramo inyigisho zinyuranye ku rubyiruko rwacu rw'abasikuti.
Yego.
Badufashije kwandika inyigisho zikubiye mu bitabo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu no guteza imbere ibijyanye n'ubwuzuzanye n'uburinganire bw'umugabo n'umugore. Hanyuma n'uburere mboneragihugu.
Yego.
Ngira ngo niyo mpamvu ikomeye twabonye yadushingiye ibiganda mu gushyiraho inyigisho kugira ngo urubyiruko rubashe kugira ibikorwa n'ibyo byose twumva urubyiruko rukeneye kubona mu gihe kiri imbere kandi koko tukagendera ku iterambere rijyanye n'igihe tugezemo ku rwego rw'igihugu cyacu no ku rwego rw'isi.
Izo mfashanyigisho zanditse kandi mu Kinyarwanda.
Zanditse mu Kinyarwanda rwose.
Yee. Nuko kuri telefone noneho dufite Idrissa. Idrissa we.
Wiriwe.
Wiriwe neza. Uri hehe Idrissa?
Ndi hano i Kigali muri Karuruma.
Yee. Nuko. Gusha ku ngingo.
Nishimiye kuba watumye umukinnyi wo mu Skuti.
Yego.
Ndashaka kumwibariza. Arebye kera tukiga ubuskuti twarabukundaga.
None wararangije kwigura bwanga?
Ntabwo nabwanze, imirimo yaramfashe bituma mva ku nshingano zazo.
Yewe Idrissa, reka twumvikane nk'aba vyolu umuskuti aba umuskuti ubuzima bwe bwose nubwo bwo icyo ukuri kubitekereza gutyo n'ubuskuti bukurimo. Komeza. Yego.
Kandi nashaka kumwibariza ngo
ni babiri
urubyiruko rw'iki gihe na kiriya gihe cyacu nyine.
Igihe cyanyu ni ukuvuga ryari?
Ni ukuvuga ngo guhera 95 nyine. Noneho arebe na hejuru y'ibihumbi 2015 nyine abigereranye aduhe uko biba ari cyo twabihinduramo nyine umwaka utaha.
Yee. Idrissa urakoze.
Ayo murakoze.
Yego. Fakoshereje niyo na Belier Resolu. Uyu muhungu Idrissa ari kubabaza. Yego. Mwamwiyumviye mbese?
Mwamwiyumviye?
Yego.
Idrissa cyo namubwira cya mbere ni ukumushimira. Kuba afashe intambwe yo guhamagara. Nk'uko nawe ubivuze kandi nkamwibutsa ko dusezerana ko iyo ubaye umuskuti rimwe uba umuskuti iteka ryose.
Yego.
Yaravuze ati tugereranye ubuskuti bwo mu 2000 n'ubwo uyu munsi cyangwa muri 2015.
Yego.
Icyo namubwira ni uko imwe mu ngenge wa mugani turi kujya kugira ni abantu bakunze ubuskuti bakiri mu mashuri.
Yego.
Akabafasha kwiyubaka, akabafasha kugira indangagaciro, akabafasha kumenya gushyira amanga bakaba bavuga bafamiye. Noneho yamara kuva mu ishuri nk'uko abivuze ati inshingano zikatubana nyinshi. Yabona akazi yatangira kubona inshingano akibagirwa ko ibyiza yagezeho abigerezwaho n'umuryango n'izo nyigisho hari abantu bakuru icyo gihe nabo bafataga umwanya bavuye mu kazi bavuye mu bafite ingo bakaza guteza imbere abana. Yagera hanze ntagaruka ahubwo bya bindi bajya bavuga ngo garuka ushinde ngo bagaruke bafashe umuryango n'ubundi kubaka abana. Nicyo kintu cyonyine cyahindutse. Sinajyaho ngo tuvuge ngo abana ntibagikunda ubuskuti, abana barahari
ahubwo ni nka bya bindi bavuga muri Bibiliya ngo muri mwebwe yari abasaruzi ni bake ubwo yari Idirisha namusaba ko n'abagenzi be bari kutwumva bafashe isezerano bagasezerana bakagira ibyiza umuryango wabagezezeho nibangaruka badufashe n'abarumuna bacu dufashe abana bacu igihe nk'iki mu myaka 20 n'abaribo bazaba bicaye aha ngaha bari gufasha abarumuna babo n'abuzukuru bacu icyo gihe
ese ahubwo Idirisa atumye ngira igitekerezo nta kuntu mwibarura muteganya byo kumenya abaskuti ubu ngubu nyine abaskuti uko bangana ubu ngubu aho bari nuko bakora nta kuntu mwakwinjizamo mu mushinga no kubarura abaskuti bakera nyine nkuko Idirisa bivugaga bavuye mu mashuri runaka ahari byumenya byanakoroha munyuze mu mashuri mukayifashisha n'igitekerezo kinjemo gutyo gusa nta kuntu nabyo twabitekerezaho
ni igitekerezo cyiza ariko urumva gukora ibarura ku rwego rw'igihugu bisaba logistika n'ibintu byinshi
yego
wenda nashishikariza nanamenyesha abajya babasha kujya ku mbuga nkoranyambaga ko hari agaformulaire sinzi uko nasita mu kinyarwanda ariko barabyumva twari twagerageje gukora kuri internet
yego
kari kuri website kuri Facebook page ya Rwanda Scout Association yitwa Rwanda Scout ngira ngo twagashyizeho mu kwezi kwa kabiri
yego
dusaba abantu ko bakagenda no bagasangiza bagenzi babo uwo umuntu azi wese wigeze kuba umusputi ukiri kunda nka Idirisa wumva yagaruka akadufasha kugira ngo dufatanye kurera barumuna bacu wenda ubwo naza gusabaho muri ekipe ya communication ubwo noneho bigeze no ku bantu benshi iyo fomu tukongera tukayishyiriza kuri paji hejuru ku buryo hari uwayisura uyu munsi cyangwa muri iki cyumweru aho babonera umwanya bakwiyandikisha iyo fomu nta kindi banza ni ukubaza amakuru y'umuntu utabaye umutwite ryari ese amahugurwa wabonye ni ayahe ese wumva uyu munsi ukurikije umwanya ufite wenda n'inshingano zisigaye zifata abantu cyane hari uruhe ruhare watanga utanga uruhare ashobora kudufasha kwandika dokima runaka ashobora kudufasha mu buvugizi ashobora kudufatira inite y'abana batuye hasi yaho ari wenda nabe bari muri iyo inite akabonera umujyanama tugira amakomisiyo menshi arahoraho ndetse n'azajya ashingwa bitewe n'igikorwa runaka harimo ibyo byose ku buryo nta muntu wabura aho yisanga yarabaye umusikuti koko kandi yarasezeranye abifite sebekeri
ubuze ikoranabuhanga
hanyuma ndaza kwikorera ntarayikoherereje
yego nibyo ariko nyine ubuze ikoranabuhanga nge nibuka yuko njya ku rubuga rwanyu rwa interinete ntabwo yego ari buri munsi ariko njyaho kenshi ahubwo mwakwibutsa abantu urubuga rwanyu rwa interinete uko rwitwa
urubuga rwa interinete ni dukni wawawa akadomo rwanda scout org
hanyuma facebook
nayo ni rwanda scout ariko hariho nyinshi zigiye zitandukanye urwa rwanda scout ruriho ofisiyeri ruriho logo y'abaskuti mu rwanda turimo kuri twitter
yego
twitter yacu ni rwanda scout nayo kuri scout hariho s inyuma turimo kuri instagram
yego
nayo ni rwanda scout tukagira na page kuri YouTube nayo ni Rwanda Scout Association zose ikizitandukanya n'izindi z'uturere n'iki ni uko zihorogo y'umuryango w'abaskuti mu Rwanda ngira ngo aba baskuti barahita bayumva uko iteze
logo n'ikirango
logo n'ikirango
ndibwira yuko yego yego komeza
nari ngenda kugizwe n'ibendera ry'u Rwanda
yego
noneho harimo ikirango cya insigne mondiale cy'umuryango w'abaskuti ku isi hose
Fleur de Lis.
Hejuru hari ijambo Rwanda, hasi hari ijambo Scout gitariho E.
Ndibwira yuko ari intangiriro abantu bamenye aho babakura bakoresheje ikoranabuhanga.
Bahita batubona kandi ekipe yacu ya communication irasubiza byibuze nyuma y'amasaha ane iyo umuntu yanditse ababonye igisubizo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira n'abakuru b'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Uzaba umugabo Virgile, izina rye rya giskuti ni Facocher Ingenieux, ni komiseri mukuru wa ASR. Rucyahana Viateur Berrier Resolu ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nk'uko rero babivuze mu kanya, twongere twifurize umunsi mwiza bagenzi bacu b'abaskuti b'abayisilamu, ariko namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika, tubifurize umunsi muhire, umunsi mutagatifu w'igitambo. Kuri telefone turi kumwe na Juan. Juan.
Rame kabiri.
Na urakaramba gatatu.
Ewa, nakubera Imana, kubera Imana.
Ese ubundi kuki utaramba karindwi?
Byose n'ubite kubidufashamo.
Nuko nuko rwose ndagushimiye cyane. Uri hehe se Juan?
Mu ntara y'Amajyepfo, akarere na Karuhango, umurenge wa Kabagari.
Yee. Nuko abaskuti surabazi?
Kose ntakubeshye nge naje kuri Facebook mbona poste ndavuga mbo reka nange wenda ntange nimero yange wenda menye amakuru afatika.
Yee, kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu
cyane rwose.
Nuko ngaho rero umwanya ni uwawe.
Umwanya nge cyo nabasaba, urabona wenda hano mu Ruhango mu Kabagari ni mu nyundo z'icyaro. Idirishya ndamwumvise ni mugenzi wanjye pe. Ariko ikintu nyine ngiyango mbaze, eske bibanda ku bantu bari mu mujyi cyangwa mu cyaro naho wenda bafite uko babigenza?
Ariko kuri poste umuntu, none se kuri poste, kuri uriya butumwa nyine twashyize kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika, ntiwabonye ko twibanda no ku baskuti bo mu cyaro?
Nyine birumvikana, ariko eske none wenda nkatwe nyine mu cyaro, ese wenda mu muryango wenda nimba Ruhango bafite wenda ishami? Atubwire wenda nimba kuba umuntu yaba joininga mu Ruhango wenda hari ishami, cyangwa wenda nimba intara y'Amajyepfo wenda hari ishami, ku buryo cy'uwenda n'uwundi muntu wenda utari Jovani Mata wenda urimo arabakurikirana.
Mu magambo make urababaza ukuntu umuntu yinjira mu muryango w'abaskuti
cyane rwose.
Nuko nuko urakaramu,
murakoze.
Yee, baragusubiza pe. Facocher na Berrier, umwanya ni uwanyu, rero ni mumusubiye.
Arakoze cyane. Abaskuti turi mu turere twose tw'u Rwanda, buri ahantu hose tuhafite ubuyobozi, ndetse n'ubungubu hano turi mu gutegura ibitabira n'ibyanya by'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Turi kumwe n'umuntu rwose ukomoka mu Ruhango kandi uri wungirije komite y'akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango ni akarere mbi cyane, nzi neza. Mu duce twose haba za Ntongwe, haba za Muyunzwe, haba za Byimana, mpande z'iskuti banabukoreye mu Byimana mu karere ka Ruhango cyane umwana hose wahasanga abaskuti bari mu turere rwose dukomeye mu muryango w'abaskuti mu Rwanda. Kuba umuskuti rero ubundi ubuskuti burimo abantu b'ingeri ebyiri urege. Twibukiranye ko umuryango w'abaskuti ni umuryango urema urubyiruko, ufasha urubyiruko guteza imbere ubushobozi bifitemo, haba mu bwenge, imbaraga z'umubiri, imibanire yabo n'abandi, iyobokamana, indangamutima. Ibyo bitozwa cyangwa n'abana batoya turera kuva ku myaka itandatu kugeza ku myaka 25. Abo bakarirwanda n'abakuze, abakuze ugomba kuko niba ari umuryango urera hagomba kuba harimo abageni. Abo rero bari mu cyiciro cy'abarezi n'abayobozi. Umuntu mukuru wumva yafasha urubyiruko gutera imbere, kumenya ubwenge, kugira imibereho myiza, yakatwegera akatubwira icyo yadufashamo cyangwa tukamubwira aho dukeneye, turamwakira. Kimwe n'uko umwana wese n'urubyiruko
rwose ruri muri icyo kigero n'ibyo bya by'imyaka navuze kuva ku yageza makumyabiri n'itanu yegera ubusaba kuko turi aho hafi bakamwakira bakamwandika akajyamo.
Yego,
twibutse ko ari umuryango udaheza, ntabwo urobanura ikintu icyo ari cyo cyose. Ni umuryango wakira abantu bose utagize icyo uvangura cyangwa uheraho na kimwe.
Tukaba twabwira Jowa yuko kandi umuntu ari we ujyamo ku giti cye nta gahato ntaki niho ubyishakira akagenda agasanga abasukuti bakamwakira
ku bushake bwe.
Uwo ari we wese, yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umuyisilamu yaba umukatolika yaba umuporoso, nta kibazo.
Yaba umuzungu yaba umwirabura yaba umuhondo
yego. Ubwo Roje wandibwira yuko abyumvise, igikuru ni uko agenda aho hose wamurondoreye haturanye na Ruhango akareba umuryango w'abasukuta huri ishami rihari unite yihari, noneho akababwira bakamwakira bakavugana akababwira yuko banakorana. Ni uko nguko bimeze?
Ni uko nguko.
Yee, kuri telefone dufite kandi na Claude na Frederic na Daniel, inshuti z'Ijwi rya Amerika. Mbibutse ko tuganira n'abayobozi b'umuryango w'abasukuti mu Rwanda, uzaba umugabo Virgile Facochere Ingenieur na Rucyahana Aviateur Bélier Résolu, bose komiseri mukuru na komiseri nshingwa bikorwa. Claude rero tubariwe duheraho. Claude we,
karame karame kabiri.
Karame karindwi. Uherereye he?
Rei Nyamagabe.
Yego, umwanya ni uwawe.
Ndagira ngo mbaze ngewe nyine ibyo by'abasukuti ntago mba ndi kubyumva neza. Nagira ngo mbaze ubundi abasukuti bisobanura iki, ku buryo nyine umuntu yabasha kuba yakwiyandikisha n'uburyo umuntu ashaka kwiyandikisha n'ahantu yabasanga se n'icyicaro yenda bitewe niba no mu cyaro muhagera.
Uhereye aho ngaho Nyamagabe uri? Reka bagusubize Claude we. Hanyuma Frederic na Daniel mube mwihanganye. Fakoshere na Bélier, umwanya ni uwanyu, nimubwire Claude ubusukuti bivuga iki, bisobanura iki, nawe yawujya mate?
Arakoze Claude kutubaza ikibazo. Kuvuga ngo ubusukuti buvuga iki, ntabwo bihereye wenda ku nyitwa ku gisobanuro, ariko icyo umuntu yavuga, yavuga ko umuryango w'abasukuti ni umuryango ureba urubyiruko, wakira abantu bose ntacyo uvanguye, umuntu akaza ku bushake bwe, hanyuma umuryango ukamufasha guteza imbere ubushobozi yifitemo ubwo ari bwo bwose, kugira ngo arusheho kuba umuturage mwiza ubereye igihugu kandi ubereye isi, kandi kugira ngo mu buzima bwe azagire icyo yimarira ajye n'icyo amarira abandi. Bigendera ku nshingano eshatu: gutoza abasukuti kurangiza inshingano zabo ku Mana, gutoza abasukuti kurangiza inshingano zabo ku bandi, no gutoza abasukuti kurangiza inshingano bo umuntu ubwe ku giti cye yifiteho. Kugira ngo umuntu yavuga gutyo, hanyuma wenda namusura mu byo nawe navuze yuko akira abana b'abatoni bafite imyaka itandatu kugeza kuri cumi n'ibiri, inkesha kuva kuri cumi n'itatu kugeza kuri cumi n'itanu, abahizi kuva kuri cumi n'itandatu kugeza kuri makumyabiri, ingenzi yaba bakuru b'ababa barimo barangiza inyigisho kuva ku myaka makumyabiri n'umwe kugeza kuri makumyabiri n'itanu, noneho umuntu akiyandikisha hafi ahari ubusukuti hafi n'abatuye, kuko Nyamagabe nawe ndayizi cyane, urebye mu mirenge yose wahabona abasukuti, cyane cyane tuvuge ku mashuri no ku matorero wahabona abasukuti, iyo ukaba wabegera ukavuga uti
bashaka kuza amasuti cyangwa tugashaka kuzana abana banjye cyangwa tugashaka kubafasha mu iyobokamana ryabo cyangwa tugashaka kubafasha mu mikino ibyo aribyo byose.
None se nk'ubwo ngubwo ati yavuze ati abasukuti ati nta kintu na gato mbaziho pe, noneho mu magambo make mwamubwira ikiranga umusukuti, kuko ashobora kubona umuntu wambaye imyenda runaka agakeka ko ari umusukuti kandi atari umusukuti, ashobora kubona umuntu wambaye furara agakeka ko ari umusukuti kandi atari umusukuti. Ni iki kiranga umusukuti?
Tuvuze ikiranga umusukuti, ntabwo nahita ndebera muri uniforme cyangwa mu mpuzankano. Imyenda tunayambara gakeya ugereranyije n'iminsi umuntu ahura n'abandi. Icya mbere navuga kiranga abasukuti ni izo ndangagaciro tugerageza guha abana kuva bagifite imyaka itandatu kuzamuka kugera kuri 25, harimo ubunyangamugayo, kuzuza inshingano ku Mana, kuzuza inshingano ku bandi, kuri bagenzi bawe ibyo ugomba kubakorera, ndetse no kuzuza inshingano kuri wowe ubwawe, ibyo wikorera cyangwa uburyo witwara kugira ngo ube umuntu ubereye sosiyete, ubereye umuryango n'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Ariko tugiye no ku mwenda, ubwo nayo ni bimwe mu bituranga. Tugira cyane cyane ibirango byacu nk'uko wari ubivuze, habamo furari.
Yego,
furari yacu uyu munsi igirwa n'amabara atatu, ibara rinini ryo hagati mu gitambaro ari ubururu, ukaba ari ubururu bwo mu ibendera ry'u Rwanda, kuko turaba twe mu Rwanda. Ugana ku musozo hagakurikiraho aka agashumi cyangwa ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi ari byo biri ku musozo wa furari. Iyo ngiyo ni ikimenyetso kirana twe two mu Rwanda cy'umwambaro w'inyuma. Ariko tugira n'ibindi birango, ubu harimo ikimenyetso cy'umuryango w'abasukuti ku isi.
Yego,
ni kigizwe na bisobanura atabireba biri buze kugorana.
Mu gifaransa bacyita fleur de lis, mu kinyarwanda sinzi ukuntu
muyaki imbere. Harimo ikimenyetso cy'uruziga kiriho feredeli imbere, wenda yaza kureba feredeli akareba umuntu wayimurebera ku ikoranabuhanga cyangwa niyo yashyiramo insinye sikuti mondiyali ahita yibona. Inyuma izengurutswe n'umugozi ufite ipfundo hasi ry'ubumwe, bigaragaza ko abasikuti ari umuryango w'ubumwe ku isi hose. Ni ukuvuga ngo abasikuti bo ku isi hose twifata nk'abavandimwe, kandi nibwo bose n'abavandimwe, kuko ari indahiro, ari isezerano, ari indangagaciro, tugendera ku bintu bimwe.
Hanyuma
icyo umuntu yatangira kukamirinda rero, nuko umuntu yaba yaje indangagaciro yambaye n'uwo mwambaro ariko atanditse mu muryango, atayasezeranye mu muryango, ntabwo yaba ari umusukuti.
Birumvikana.
Icya mbere ni uko ubanza kumenya umusukuti, umuryango w'abasukuti umeze utya, wamara kumva ko kuba ari ikintu ari umuryango wagiramo uruhare, hari inyigisho wiga kugira ngo wiyumvishe, hanyuma ugasezerana, bityo ukaba wanditswe n'umunyamuryango w'umuryango w'abasukuti.
Nuko ubu rero hariya i Nyamagabe Claude, ari ahantu Nyamagabe ni nini ahantu amazina nk'abiri y'ahantu yajya ni nka hehe kureba abasukuti?
Mbere na mbere yajya hariya, hari ishuri ryiza riri ikibuga cy'umupira cya hira, ndabona ishuri rya santeri, ariko niyo yajya ku karere yahasanga abantu bacu bakora mu karere kandi bashinzwe n'umuryango w'abasukuti aho ngaho Nyamagabe. Ashaka kuduhamagara cyangwa tukamuhana nimero ya komite waho.
Yego,
ariko niyo yajya kuri diocese ya Gatolika ya Cyangugu ya Bambu ya Gikongoro ya Abasanga niyo yajya mu biro ibyo aribyo byose bishinzwe urubyiruko haba mu nama y'igihugu y'urubyiruko bamwereka aho yakwiyandikishaho
yego
niyo yajya mu biro bishinzwe ivugabutumwa by'urubyiruko kuri diocese ya Gikongoro hari abantu bashinzwe imiryango gukorana nabo bose batuzi bashobora kumuyobora bakamwereka abasuku bati
ubwo ndibwira yuko n'abandi bose aho bari mu gihugu bumviraho aho bashobora kugenda yego mutanze urugero rwa Nyamagabe ariko rero ndibwira yuko ariko bimeze bose mu gihugu bashobora koroherezwa gutyo kugera ku muryango w'abaskuti bitabagoye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango w'abaskuti mu Rwanda nibo tuganira nkuko nabibabwiye kuri telefone turi kumwe na Frederico na Daniel nizeye ko batarambiwe duhamagare Frederico Frederic
tambwite mas
urakomeye
yego me
tubwira abatumire ahuri
uyu mu gisagara cya Bujumbura
ye nuko gusha ku ngingo
yego nagomba kumubaza gifati ngaha mu Burundi umuryango w'abasuguti ukunge nukora hari ukunge ni bakubita abantu mugabo hagati yabo ngo bariko babafuruma nka kugira ngo bafuruma ngo abasirikare mbere muri iyo minsi hejuru
ibyo warabibonye Frederic ibyo warabibonye babikora
narabiboneye hari n'umubyeyi yigeze kwitwara ngo umwana we gushyika hapfa hama tukaba tuzi yuko umungu uwo muryango w'abasuguti umungu wegamiye idini niba rya Katolika tukaba tuzi yuko ata dini irekuriye kukubikana ngo bafuruma abantu kandi noneho urumva uburoro ni bwinshi ari kumenya bagenda bakabazika mu myonga bakagenda basa nabi basa nabi nagomba ndamaze yuko byoba biri ngaha mu Burundi cyangwa yuko byoba biri mu muryango w'abasuguti ku rwego rw'isi yose hanyuma kandi kabazo kagira kabi
niko Frederic buretse dusubiye inyuma gatoya uwo mwana wakubiswe yego nubwo ngo abo ngabo ntabwo ari abaskuti ariko nimba bari bambaye n'umwambaro w'abaskuti ntabwo bari abaskuti banyabwo ndibwira yuko uwo mubyeyi yabajyanye bagahanwa ubutungane bukabahana
icyo gihe baragaragaza no kwiradiya ku maradiyo nyine mu gihugu cy'u Burundi no kwitwa abumbyeyi n'ingabo zitwa byo kwitwara kugira ngo kubera ngo bari bamwitiye umwana akavuga yuko uwo muhari ngo kigira gukubita abantu uyu muntu umwana murumika mu muhari nta murumika ngo ajye gukubitwa gushyika naho yitaba imana
ibyo bintu uvuze ndumva ari ibintu ku giti cyanjye ngomba kubaza abayobozi b'umuryango w'abaskuti mu Burundi kubera ko nabo twigeze kuganira hashize nk'imyaka ibiri ariko kandi n'abatumire nabo ubwo ngubwo kubera ko abaskuti twese turi abavandimwe ubwo barakubwira nabo ubakurikije ibyo wibarije akabazo ka kabiri wari ufite n'akahe
hari nyuma imyaka ibiri yobirenga gato icyo gihe ibyo bintu imyaka ibiri yobirenga gatoyi
nuko akabazo ka kabiri
rwose byarabaye ngaha mu Burundi urumva ibintu byavuzwe ku maradiyo angahe urumva ko uvuga yuko ari ibintu by'ibiye
akabazo ka kabiri wari ufite na yego
akabazo kagira kabiri nagomba kumubaza abasuguti bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi byo barazi ku ntindo ya mishyirahamwe byasanzwe muri aba bikorwa nk'ababona ni byiza baranyemera yuko bazofata umugongo ubwo narategereje ndahura nagomba namubaze yuko ako gafashanyo bari banyemereye babaga bari gukama ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi cyangwa bari gukama ku rwego rw'isi yose nkamusaba yuko yo banyibukiriza wewe yo bari bagenzi biwe biwe bagoje icyuma bantera intege mu dukorwa dusanzwe nkora kubera urumva sinaronka abantu bangarukira ku murako z'imana ibahezwagi
niko se Frederic abaje kukureba uribuka amazina yabo
abaserukira umuryango w'abasuguti ngaha mu ntara ya Cibitoke abaza umutekera suguti ku ntara ya Cibitoke ubwo ngaha mu gisagara cya Bujumbura nabo tukibuka amazina yabo neza yose
kuko nako kamu ubateye ubwabo barakumva kuri radiyo nubwo yegwe FM yacu bayifunze aho ngaho mu Burundi ariko turi ku mirongo migufi y'imetero 19 na metero 22 muri aka kanya ndibwira yuko bajya babyumva kuko kamu rero bateye ndibwira ko bakumvise urakoze cyane
Yego namwe murakoze.
Yee. Ah, fakoshereje ni na belle résolue. Ibyo bintu byo gukubita abana. Eh. Ngo kagira imana arabajije ngo biri ngo na biri mu mahame y'abaskuti ku isi.
Arakoze ndanije ni Frederic, ngirango ni Frederic.
Eh, ni Frederic.
Arakoze cyane. Ngirango cyane abanda kuvugaho nuko mu mizi mu bihe byashize. Bigendewe nk'uko n'ubundi mu mico y'Abanyafurika habamo ibintu byitwa rite de passage. Aho iyo umuntu avuye mu cyiciro runaka cy'imyaka agiye kwinjira mu kindi cyiciro, cyane cyane iyo umuntu avuye mu bana agiye kujya mu bagabo, hari imihango yabagaho mu mico y'Abanyafurika. Abakoze ubusukuti mu minsi yashize rero bagiye bafatira icyitegererezo kuri ibyo bintu, bakavuga bati iyo umusukuti amaze kugera imyaka iyi n'iyi yarakoze amahugurwa aya n'aya, aba agomba kuva mu cyiciro runaka akajya mu kindi. Kuva muri icyo cyiciro rero bigakorwa n'abamaze kukigeramo. Ntabwo wafata umuntu utaragera mu cyiciro ngo akoreshe imihango yo kukigeramo abakigezemo mbere ye, aba batarakigeramo nako. Noneho kubera ko bikorwa muri icyo cyiciro bireba abari muri icyo cyiciro nta wundi bireba, abatarakigeramo rero bakagira ibintu bimeze nko gukeka, ariko abo bantu iyo bagiye hariya bakurira iki? Ntibabisobanukirwe noneho bagahimba. Na bya bindi utagera ibyamubeshwa byinshi, hari abatagerayo rero bakihimbira. Ariko ikindi navuga nanone, umuryango w'abaskuti kimwe n'indi sosiyete yose, hagiye habamo abantu kubera imitekerereze yabo y'uburyo nta muryango utagira abanyura ku ruhande, akabamo abantu bitwaza ibyo bintu bikoze mu ibanga bagakubita abana cyangwa bagakubita abakuru ariko bayisiga mu cyiciro bajya mu kindi. Abanagiraga ngo nanabonere umwanya kugira ngo menyeshe abaskuti bose bo mu Rwanda, baba abaskuti bato, baba abaskuti bakuru, baba bitwa ko baba babonye icyo cyiciro babonye totemu, reka bivuge ko byinshi bikorwa mu ishambagirwa. Nagira ngo mbabwire ko mu muryango w'abaskuti mu Rwanda uyu munsi bibujijwe gukora ishambagirwa ukubita abantu. Icya kabiri, kugira ngo tumenye neza uburyo bikozwemo, nta muntu wemerewe gukora ishambagirwa atabanje kwandikira akanama ko ku rwego rw'igihugu gashinzwe amahugurwa n'inyigisho. Ni ukuvuga ngo ako kanama niko konyine gashobora gutanga uburenganzira, kakavuga ngo inite runaka yo mu kigo iki n'iki bafite abaskuti bamaze kugera ku rwego bashobora gukorera ishambagirwa. Igihe bitabaye, nagira ngo mbibutse yuko tujya tubivugana mu nama zitandukanye, ntihagira n'umubyeyi wumve bamukubitiye umwana, uwo muntu uzaba yabikoze azaba yabikoze ku giti cye, abazaba babikoze mu izina ry'umuryango w'abaskuti mu Rwanda,
azabihanirwe mu rwego rw'amategeko.
Ikindi nta nubwo ari ihame ku isi yose, biterwa n'uburyo umuryango wabiganiriyeho. Hari ikindi Frederic yabajije ngo ry'agafashanyo, ariko sinacyumvise neza.
Ngo n'abantu bayobora umuryango w'abaskuti mu Burundi bamubwiye ko bazatera agashyirahamwe ke bakagatera inkunga, akavuga rero utuntu tubiri, akibaza utuntu tubiri. Ati ati iyo nkunga ati yari kuba iy'Abarundi cyangwa yari kuba ari inkunga mpuzamahanga yo mu rwego mpuzamahanga. Icya kabiri ati mubanyibukirize mwo kagira imana mwe. Mubanyibukirize bazaze rwose ko amaso yaheze mu kirere. N'utwo tuntu tubiri.
Aho ngaho ntabwo nabisubiza kuko ntabwo amakuru neza nyafite, ariko nk'uko nakubwiraga umuryango w'abaskuti turi abavandimwe ku isi. Komiseri jenerali w'i Burundi ni inshuti yanjye, turavugana. Uwo mugabo abashije kuguha detaye z'ibyo ari byabaye, wabona na komiseri w'i Burundi nawe ari kumva VOA cyangwa se abaye atari kuyumva, naza kumugezaho amakuru noneho bakazihamagara Frederic akamusobanurira.
Nguko rwose ndibwira ko
nyumva ari umusanzu namuha.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uzaba umugabo Vigile izina rya Gisukuti Fakosher Ingenieur ni komiseri mukuru wa ASR shyirahamwe umuryango w'abaskuti mu Rwanda Rucyaha na Viateur Bélier Résolu ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR nibo rero turimo tuganira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ku birebana n'ubuzima bwa Gisukuti kuri telefone rero dufite Daniel Daniel we
Aramenda kumva bwana Thomas
Ndagushimiye cyane ko ihanganye cyane kuva kuri Claude rwose uri mfura pe nuko uherereye he
Yee ngibisanzwe ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengera zuba bw'u Rwanda
Yee abaskuti surabazi Daniel we
Yee abaskuti mbabona mu bijyanye n'amadini n'amatorero gutyo gusa mbona bagenda ariko ndashaka mumbariza abo batumirwa ese nta
bibariza barakumva
badashingiye ku madini bashyirwaho takuri tujya mu muganda tukavuga ngo turahura by'umwihariko turi aba scout tukagira ibyo twigishwa aho ngaho
simbasubiriza ariko kuko ni ibintu numva bagomba gusubiramo bivuze yuko utumvise ikinyarwanda utumvise ikiganiro kuko twabivuze yuko aba scout batagira idini umuryango w'abaskuti mu Rwanda wakira abantu bo mu madini yose nta dini ubogamiyeho simbashubirije
yego
iyo barakwibwirira
none akandi kabazo mumbarize ese bawafite agashahara bahembwa barabemeye kujyamo
uravuga ubaye umuskuti ngo wahembwa
mumbarize
yee barakwiyumvira rwose baragusubiza
yego
yee Fakosher na Bélier umwanya n'uwanyu rero nimubwire
Daniel arakoze reka wenda mbere kwicara nyuma mubwira yuko mu muryango w'abaskuti umuryango ushinzwe cyane ku gukorera abashake jyewe nicyaba namaze imyaka 37 mu muryango w'abaskuti mu Rwanda
yego yego turakumva rwose
ubu muryango umaze amezi 8 arimo nkorera umushahara kandi mbaskuti dufite barenga 38,000 biranga turi abantu batatu dukora mu biro
bya mu biro mpuzabikorwa by'igihugu
mpuzabikorwa igitifu nk'uko mu Rwanda ngenda hembwa ariko abantu bose bakora indi mirimo cyangwa n'ikindi gihe nakoraga indi mirimo nayikoranaga ubushake nta gihembo ntegereje nk'uko komiseri mukuru wacu birije bicaye iruhande nawe akora imirimo myinshi ariko nta gihembo abona ni umuryango rero ushingiye ubushake no gukorana n'ubushake bw'umuntu mu kugira ngo dufashe urubyiruko gutera imbere ushobora kuza rwose umuryango w'abaskuti wenda ufite uburanga ubu n'ubu uje mu mushinga uyu n'uyu ufite uko wemba abantu wahembwa ariko abenshi ntibahembwa no ku isi yose ni uko ntabwo ufite abakozi bahembwa benshi cyane ariko ntabwo kavuga ko abakora hirya no hino bakora mu biro umunsi ku wundi badahembwa barahembwa
ni ukuvuga nta muskuti uhembwa ubaho
nta muskuti abakozi b'abaskuti hari abakozi b'abaskuti bahembwa iyo akazi gahoraho akora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuko rero ntiwakoresha umuntu icyo gihe cyose aba akeneye no kujya no gutunga urugo ariko abandi twese ntabwo ibikorerabushake muri ya masaha wenda abandi baba barimo kureba imipira muri ya masaha abandi baba bari kunywa agacupa ku mugoroba uravuga uti jyewe ndumva mfite igishyika cyo kugira icyo ngezaho urubyiruko ayo masaha ukayigomwa rimwe mu cyumweru kabiri bitewe n'inshingano ni gutyo rero ubwo Daniel nashaka kuza azaba abizi yuko ari ubukorerabushake
yego ariko rero birarenga umuntu w'umukozi wenyine we yanavugaga ati ngiye kuba umuskuti ni ukuvuga n'umwana ubaye umuskuti guhera ku myaka 6 nk'uko nyine twabivuze ari umutoni yabazaga nimba hari akantu abona rwose aho ngaho nizeye ko byumvise umukuri inzira ku murima nta muskuti winjira mu buskuti agiye guhembwa nta muskuti uhembwa yego
hari ikindi yavuze abaza ngira ngo amusubije bagira ko tutagira idini tubagamiyeho ariko numvise ajya gusubira avugaga ati ko abantu bahurira mu kiliziya bagiye mu misa cyangwa bagahura ku mukigiti bagiye gusari nta kundi abaskuti natwe twajya tureba uburyo tuhahurira tukagira ibyo dukora aho nagira ngo musubize ko abaskuti bateganya ibikorwa byabo n'ubundi bagendeye aho bahurira abari mu mashuri wenda nagira ngo mboneho n'ubutumwa nshishikariza abayobozi b'ibigo kujya baha umwana abana umwanya ndetse n'aho atari inite z'abaskuti bakabigira koko bibafasha no mu myigire hari inyigo zagiye zisohoka zibigaragaza icyo gihe bagendera kuri gahunda y'ibigo igihe batanze umwanya uri furi libre cyangwa umwanya buri muntu akoresha icyo ashaka abaskuti bakabonana abaskuti bagaturika iyo bavuye mu misa abakunda kujya mu misa babona akenshi iyo misa za kabiri zirangiye kuko arizo zihuramo n'urubyiruko cyane ahenshi ku maparuwasi iyo misa irangiye abaskuti bahura bakaganira ibikorwa byabo aho nabo nkafatiraho umwanya nkasaba abahumuniye n'abapadiri baba bashinzwe gukurikirana imiryango y'urubyiruko n'abapasiteri nabo babahumuniye aho twamaze kubagira ndetse n'abayimamu ku misigiti bakajya badufasha bakatubera hafi urwo rubyiruko kuko urubyiruko ni kimwe mu bikorwa cyangwa n'umwe mu miryango ubuskuti ni kimwe mu miryango ishobora gufasha abo banyamadini kugira urubyiruko ukurikiza neza amahame y'amadini yabo bakarushaho kugirana relasiyo n'imana ndetse bakagira n'icyo bamarira amadini baherereyemo ikindi umuntu yakumbiraho wenda tujye ku rwego rwisumbuye abaskuti tugira amakoraniro menshi nk'ubu tugira ikoraniro duhuriramo n'abaskuti bo mu burengerazuba bwa Congo n'u Burundi n'u Rwanda dufite icyo twita dinamike ikangurira abantu amahoro tukagira n'ihuriro duhuriramo n'abaskuti bo mu gice cy'iburasirazuba navuga Ethiopia, Sudani y'Amajyepfo, Uganda, Kenya, Tanzania n'u Burundi ihuriro nabo duhuriramo twese tukagira igihe duhuza n'abaskuti baringaniye bakagira inyigisho bahabwa bakagira ingando ariko nanone ntabwo nasabwa kuvuga ihuriro riheruke kuba rihuza abaskuti ku isi cyose bita jambore riheruke kubera muri virijiniya y'iburengerazuba muri leta zunze ubumwe za Amerika ryahuje abaskuti barenze ibihumbi 25 byarangiye mu mpera z'icyumweru gishize tugira amakoraniro rero menshi kugira ngo urubyiruko ruhure rumenyane ruteze imbere ubucuti ubuvandimwe kandi nanone bige ibibazo bibangamiye isi barebe n'imigambi yateza imbere isi yacu n'ibihugu byabo ndetse nabo ubwabo mu gihugu
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu hari Kasia utegereje kuri telefone nagira ngo mwisegureho rwose igihe kiraducitse gusa Kasia ni nkwemereye ku giti cyanjye yuko ibyo abaskuti dushobora kubiganiraho nkurikije ubumenyi mbifiteho hanyuma ku buryo n'igihe icyo ari cyo cyose nakubariza uzaba umugabo Virgil cyangwa se Rucyana Viate ikibazo cyose washaka telefone yawe umfasha arayifite Facebook yawe turayifite Kasia rwose umbabarire ntabwo ari ukukwima ijambo ni ukubera ko igihe kigiye ubwo rero turaza no kwivuganira Kasia ndabikwemereye radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero nk'uko nyine maze kwisegura kuri Kasia namwe mwese mbiseguyeho nshimira cyane uzaba umugabo Virgil Fakosher ingenieur komiseri mukuru wa ASR umuryango w'abaskuti mu Rwanda Rucyahana Viateur Belier Resolu komiseri nshingwabikorwa wa ASR Fakosher ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe Ronare ibihe byiza kandi mwakoze
Belier ndagushimiye cyane
nanjye ndagushimiye Thomas Kamirende rwose usuze nawe abandi bose n'inshuti zacu babaye mu gikuti aho ngaho muri Leta Zunze
Ubumwe uwa mbere w'intangiriro ni umukuru wa serivisi yacu y'ikirundi kinyarwanda ndetse ni Karekezi ndamusuhuza cyane
yego
murakarama rero mwese uko mungana umugoroba mwiza
umugoroba mwiza
bye bye
bye bye